Bang bang.
Mpaka chini umenipata na mwaga makopa. Sema nataka nini, kila kitu ndapata, leo nite kibopa. Pochi na mane usogope, sondoke mami njo. So siri na misichoki, napenda unavyo nijaribu. Unavyo cheza mami, unasababisha kutazamwa. Tani tuende ndani, tasababisha lawama. Mami love, mwenzako wa mi love. Na manisha mi lo, ha mi lo.
Honey, Hanifa. I no go play you like FIFA. Honey, Hanifa. The love we ain't sit and far. Show them, kanyenye baby. We chico so kubyo yo yete. Lele chiromba lite kukwe. The love we ain't yeno maude. Echi tofu baby, wapie show. Tukunye tuzine mpaka kesho. I like the way you bend this law. And I'll never let you go.
Unajua mtu mzima. Whips na fotana mbele, Benz nyuma bima. Na huu mziki so kupima. Tumezidondosha chupa nyingi, chupi zote zimezima. Watoto wanapenda za kipapa. Waita punguza machupa, meze mija. Watu wanasepa kwa kutamba. Chupa zimelika kiasi kwamba yanaweza takushanga. Na sini sisi tuna run this jiji. Wezu kanikosa kila party kama gigi. Chains got me frozen ka friji. Mchongo kama soma big boys is upande mi siji. Wangata, nani yupo soba? Pesa zote na honga. Basta pesa zote na koga. Gracias mucho mama sita, what you got?
Show them baby, show them.